vile mgenge mina step on the scene. Nimedunga clacks na wazing, na nuka kishash na cologne. Leo natekana siendi solo home. Toshere tunanza na mrambe, tumalizie na whiskey. Baby girl amebeba taco, nona lita kuwa risky. Head, shoulder, knees and toes. Usirudi tu baki hapo chini kwa toes. Rowesa, Rowesa, iyo nyash. Head, shoulder, knees and toes. Usirudi tu baki hapo chini kwa toes. Rowesa, Rowesa. Uode manarombo sana mini. Inasonga songa juu, inanibamba na sijui kwa nini. Ama niyo pads hapo kwa mguu, Rowesa, amebeba, zimemshika na katika juu ya meza. Ameniambia mpaka njoti ye umeza. Freaky 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 girl ndio napenda. Head, shoulder, knees and toes. Usirudi tu baki hapo chini kwa toes.